dhaabada walla meeraysta macaanu haygu madiyay
Wala meeraysta macaanu haygu madiyay.